Turn them up. Yeah. Salan and Sophia, you
Yeah. Bye. Njengoba siphiwe okuningi akwande kukhuphuka abaningi yangithi asike sibayenzele ifilimi sibanye ngeke balinde lalela njengoba siphiwe okuningi ayi akwande kukhuphuka abaningi yangithi asike sibayenzele ifilimi Sibanye, ngeke balinde. Asa, ayi, njengoba siphiwe okuningi. Akwande kukhuphuka abaningi. Asike sibayenzele ifilimi. Sibanye, ngeke balinde. Ebathi ngathi ibhola lingakini. Angeke ngilifake neti. Ebathi ujabule sefikile. Abakudala bebanami bawinile. Okay, njengoba siphiwe okuningi. Akwande kukhuphuka abaningi. Asike sibayenzele ifilimi. Sibanye, ngeke balinde. Ebathi ngathi ibhola lingakini angeke ngilifake neti ebathi ujabule sefikile yabadala babanami bawinile mina ngizoshenta shenta shenta okuningi sebenza nyathesha sekuthumi sekuphethe thina nabadala bavumile la ngikhona ngijabulile inhliziyo iphephile ngizoshenta shenta okuningi sebenza nyathesha sekuthumi sekuphethe thina nabadala bavumile la ngikhona ngijabulile inhliziyo iphephile ngizoshenta shenta okuningi shenta 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 okuningi Shenta, shenta, shenta guni. Shenta, shenta, shenta putu milenya. Tesha, tesha, tesho guni. Tesha, tesha, tesho guni.
e ba ti bagwa ble jandi senga lupa jimisa sebe yekungisabisa sebe funa ukungithembisa e ba ti bagwa ble jandi aw senga lupa jimisa sebe yekungisabisa Sebe funa ukungithembisa Ayi eba umsebenzi wami uzongisiza Nakekela umayisisa Themba akekho ozongivika Ngihamba nomaphorisa Umsebenzi wami uzongisiza Nakekela umayisisa Themba akekho ozongivika Ngihamba nomaphorisa Eba bagwa kuleshanisa Ey Sebe qala ukungijingisa Sebe yebo ukungisabisa Sebe funa ukungithembisa Bathi bagwa kuleshanisa Sebe qala ukungijingisa Sebe yebo ukungisabisa Sebe funa ukungithembisa Masifika bopa 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 Bopi ingane bopa Naku sekufika amabhoza Naku sekufika amabhoza Oh bopa 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 Bopi ingane bopa Sibekezelile saposta Manje lempilo izokosta Ey, asike sithampa amabhoda Oh, bopa, bopa, bopa Asesifikile bopa Bopi ingane bopa Ey, bopa, bopa, bopa Sibekezelile saposta Ey, asike sithampa amabhoda Bopa, bopa, bopa
Okay Bopa kukhupha kumnotho bathi ngiyibhoza ubhuti uyazidonsa nangisekabopha nangisekamosha bemdala uhot umshat ot uthi uhamba nami emba kwahanjwa uthi sakawona imali engaka ubona umadomane aphethizaka athi ufuna ibhalansi yaka bopha kukhupha kumnotho bathi ngiyibhoza ubhuti uyazidonsa nangisekabopha nangisekamosha bemdala uhot umshat ot uthi uhamba nami emba kwahanjwa Sakawona imali engaka Ubona umadomane aphethizaka Athi ufuna ibhalansi yakhe
Masifika bopa 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 Bopi ingane bopa Naku sekufika amabhoza Naku sekufika amabhoza Oh bopa 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 Bopi ingane bopa Sibekezelile saposta Manje lempilo izokosta Ey asike sithampa amabhoda Oh bopa 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 Asesifikile bopa
Young bees and my thousand. bad thinking. It gon' be correct. I tell you, call up, cause there's wings. Go pity, jello, my sister. La la la. I mean, a man, bella bad thinking. It gon' be correct. Tell you, call up, cause there's wings. Go pity, jello, my sister. Kuzu koloko no fear, umandisu yangiza. Aga chamu zongshintu, ayang funingi. Ebati uwe, 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 uwe mangwe. Uwe, uwe, ea kole. Uwe, uwe, ea siwe. Uwe, uwe, ebati uwe, 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 uwe mangwe. Uwe, uwe, ea kole. Uwe, uwe, ea siwe. Uwe, 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 uwe.
Siphinze ingane emalini ngikhole ivoice yomsoto, soto, soto, soto. Ngomadomane noma yini engayabota. Takishan, 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 takishan. Okay, nike labo X ungabuzi wine dume ngokusolva, solva, solva, solva. Ayi ngifuna ukudiza njike kumakrimi ngikhethele umntwana omsonga, songa, songa, songa. Keep you cooler box, asithuke ubushosha. Ungani ubizwa ulosha ngihamba namathenga. Iyagijima imesidi sibambelele. Ayi, ungajima, ungaphikelela. Ayi, nake bhatala zaka. Le banyana ban tiger, le rincha saka rae fasa. Onge ti service amakaza.
Ebati uwe, 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 uwe mame. Uwe, uwe, ea kole. Uwe, uwe, ea siwe. Uwe, uwe, ebati uwe, 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 uwe mame. Uwe, uwe, ea kole. Uwe, uwe, ea siwe.
Yeah.
Clever, I'm gonna be swiping fella. Ain't gonna have a nice losing like that.